tababarkan ka saabsan ay anshaxaga saxaafadda iyo kormoowka xuquuqda aadanaha iyo waliba qaban qaabiday warbaahinta raadiyo baydhabo oo ay ka ladaas heedaha Antemis iyo UNHCR walibana tababarkan oo ay ku qayb galeen ku dhawaa 30 wariye oo ku shal dareeri raadiyalka magaalada baydhabo gobolka ku hay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed iyo agaasimaha raadiyo baydhabo agaasimaha raadiyo baydhabo Hassan Ali Hafu yana kureen ku hadlay muhiimada tababarka wasoona wariyalku ku qayb galay kala dardaarmay inay ku faa'iideysadaan
idaacad raadiyo baydhabo ama baydhabo media corporation way baan suurti galay intii markii la maad baydhabo ka qabta tababarka ama le iyo saslamada todobaadkan dhamaadshay tababarkan lamada ay ka qabtay xudur kaasoo yoon ku faa'iideysadeen 30 oo saxafiinta magaalada xudur ama gobolka Bokool kumada kan ki la maado way basin ku rajeen intii soo ku faa'iideysan doontaan tababarka intuu socda inta saxafiinta magaalada ka nool mas'uul faa'iideysan karaan dabcan isiin nasiib uga lateen tababarka intii socda inii wali soo ku faa'iideen xarumooyinka nagdaan isiin ku rajeen insha Allah saaslamada khaasatan baaxada saxafiinta markii loo hadlo arimaha xuquuqul insaanka ama genderka wali fikrad buu tumal ku haysta qaabkii liinta weelahay marka inii iswaafijidan iyo ol raaw weela raayso anshaxay saxafada iyo naswaafijiye markii liin fiiriya arimaha genderka marka waysin ku rajeynaya walaa isin tuu bartaan tii xarumooyinka nagdan aan ka dabaq doontaan warbixinoyinkiisa sameey doontaan
sidoo kale gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Umar Mustafa Nuur yaan dhin sheeku ku hadlay tababarka
dadku wala ku dheegayaan oo wala ku akhriisadaan wala ku la dareeran haan wariye hebala sheegayo lay way buu saxaafadu marka hadii saxafiga dhisinyi wala usu ku hadalaw ku sheekayo ummato un gudbiyo usa fikir iyo cilmo badan ku haysada way baa laga kalsoonya in usa shacabku usan adeegowna usa aan bandhiga fariin sax ah oo wala usu ku hadalo iyo qusayta marka inta badan way argaasan in saxaafada aramooj tababar iyo hoog la saaro iyadoo lagu hadalo anshaxa xuquuqda insaanka iyo waxyaabo badan wala intaas lan weelay dabcan ogdiin dadka ummato wala kula dareeran wala ku dhigan sidaayaan iyo wariyalkii marka wariyalku ay ku fadayoon inay casharada iyo duruusa noocaas madiyo qaadayaan an aragag may leeyahay wal oo ummato iyo deegaan joogay oo ka shaqeeyaan marka way barajeeyaan hadii la heedama inay may leeyahay gabagabada barnaamijkan fikrado badan oo aramoogas ka saabsan meelaha kula taba doona sida agaasimaha faa sheegana xarumaha shaqada reer lanka naaga doona
ana kumada wariyalka ku qayb galay tababarkan sidoo kale ku hadlay muhiimada uu soo leeyahay tababarkan
magaca wali balere Nurti Maxamed wali baa kumadaha dadka nasiibkan helay inay tababarkan ku faa'iideysada tababarkan geega wali baa leen ku hadlaya anshaxa saxafada walbada ku faahni wali baa tababar leen baahnaay in hadii uu wariyalkeenana muhiimad ay inay anshaxa uu barana si uu bulshada anku gudbiina warar la hubo xaqiiqo kasaleysan
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maayo baab jalaa adam maxamed khayre wana ku midaa wariyash kool galor baahinta raadiyo beedhowa wa geeka way ku midaa wariyash nasiib ku walin seminar kan qayb gaadan wa seminar oo lan ka hadalay arimaha saxafad iyo anshaaga waana seminar idan geem badan way rajay walaan inta ku baraneyno dadka tabni in jeersi doono in sinin bar salaamadaan baradoon
idan wasanta magaca mabalare maxamed ali abdullahi may banu ku soo deey raadiya cbb oo ku midaa warbaahinta kiyala baydhaba may baa ku midaa waan wariyalka geega ku qayb galay tababarkan oo loo ku hadalay anshaaga saxafada iyo wariyaha anshaaga marka tababarkii safilaniga furmi runtii may baa la sare koreeyay tababarkan waa tababar la baahnaay waqtiyana ka toose noona may rajeynay in aqoontii oo la intu ku faagnay meel warbaahinta oo kala naga doogna waana ka dhagama doogna
ujeedka tababarkan ka saabsanay anshaaga saxafada iyo kormoorka xuquuqda aadanaha yanahay oran qaadow ka aqoonta wariyalka ku hor galow warbaahinta magaalada Baydhabo.